Today we are back again. Here are
Brothers music.
Andra on the band.
Amazima nunakulwange. Yeah, kwachi baby change. You the one fickling my baby. Zesim yegwe my baby.
Papa see what you mean you job at you. When passing by pass street go majayo. Ratatala kagana my brother. Boba kiriza bakukubira nengaro.
Kanyaga kanyaga tu. Katika katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Nanyaga kanyaga tu. Katika katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Tuendelee kata viuno. It's a brand new tune. Hakuna matatizo. Yeah, you a brand teaser.
Tumate chako za no yekati. Baby mulano yenyumitwe. Diche kuba non-stop. Katwende, katwende, katwende.
Kanyaga, kanyaga tu. Katika, katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Nanyaga, kanyaga tu. Katika, katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Chakalo chinweze koko koko ko. Bamyo chikwate koko koko ko. Sembele kumpino koko koko. Tochile kulire chana echo.
Tulibabili tuko na my baby. My DJ play my song if you ready. Now why you make my baby waiting? Why you make me waiting? Amazima nunakulwange. Yeah, kwechi baby change. You the one to clean my bed. Zesim yegwe my bed.
Papa see what you mean you job at you. When passing by pass street go majayo. Ratatala kagana my brother. Boba kiriza bakukubira nengaro.
Kanyaga kanyaga tu. Katika katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Nanyaga kanyaga tu.